最後というか。
Haikai moja wala mbili, kichwa ni mawazo ameniganda. Weko bila kanda mbili, kutwa kwenda kwa waganga. Yani hata siamini, mama linambia kuwa uyaone. Nikajua magorofa, kinitoka nimekuwa matatizo ndo siseme. Hivyo dunia, nimekukosa nini siuseme. Mana unavondharirisha, nakosa fula ya moyo atachembe. Wote niliyosoma nao, wana familia zao na kuendesha mandinga. Wai nimebaki mimi tu, maisha yangu bora hata kukua kuchinjwa. Wala nisaidie,
nisaidie, nisaidie.
Mzigo mzito umenishinda,
niulumie, niulumie.
Wala nisaidie. Imani yangu siku ikifika, wewe utatenda. Haujui kubagua, kwako binadamu wote ni sawa. Imenifunza dunia, kutwa mimi nalia. Sina pa kukimbilia, kutwa natangatanga. Maumivu usiniachie, nishachoshwa na mateso, shida kuniandama. Wapi nikimbilie? Sina mchongo ujeuli na ulio niponza. Wote niliyosoma nao, wana familia zao na kuendesha mandinga. Wai nimebaki mimi tu, maisha yangu bora hata kukua kuchinjwa. Wala nisaidie,
nisaidie.